Mahi nama waru tekau mā whā. Whakawhiti hia e nei kōrero, kia rite ai ki ngā tauira nei. Ā.
Ko tana mahi he tau kai.
He kuki ia.
E.
Ko tā rāua mahi he tiaki hipi.
He hēpara rāua.
Tahi.
Ko tana mahi he taraiwa taraka.
He taraiwa ia.
Rua.
Ko tana mahi he hoko taonga.
Toru.
Ko tā rātou mahi he hangawhare.
Whā.
Ko tā rāua mahi he tiaki tūroro.
Rima.
Ko tana mahi he tapahi mīti.
Ono.
Ko tā rātou mahi he hopu tāhai.
Fitu.
Ko tana mahi he whakaako tamariki.
Waru.
Ko tāna mahi he tuhireta mō ētahi atu tāngata. Thank you.